DutchMsafi.com.
Mungu nipe mkate kama ulionipa jana,
usininyime nibariki wako mwana.
Nyumbani kwetu mindo baba mindo mama, vipi kama ili jezi langu likizama.
Usiniache nalia kipindi hiki mindo na kutegemea. Najua unanisikia, dua hii haraka Mungu wangu utanijibia.
Nishike mkono, nishike mkono nisidhalilike. Nishike mkono, nishike mkono basi nifike. Nishike mkono, nishike mkono nisidhalilike. Nishike mkono, nishike mkono basi nifike.
Yani mimi riziki yangu babatu babatu, siwezi kula paka nichekwe na watu. Yani mimi ngumu kula milo mitatu, nisha kuwa story na disiwa na watu. Na kama kinsema kindiswa tajua wenye, ila nachojua mimi hapa nakomba wewe. Mungu wangu usiniache nalia, kipindi hiki mindo na kutegemea. Najua unanisikia, dua hii haraka Mungu wangu utanijibia.
Nishike mkono, nishike mkono nisidhalilike. Nishike mkono, nishike mkono basi nifike. Nishike mkono, nishike mkono nisidhalilike. Nishike mkono, nishike mkono basi nifike.